yako, tumejua mambo yako, yote tumeyajua, tumejua uongo wako, tumejua majaribu yako, tumejua mambo yako, yote tumeyajua, shetani tumekujua, shughuli zako tumezijua, wewe twakufahamu, wewe ni muongo, shetani tumekujua, shughuli zako tumezijua, wewe twakufahamu, wewe ni muongo.
Mayuni tumejihami, wamama wamejihami, na wazee wamejihami, sisi sote tuko tayari. Mayuni tumejihami, wamama wamejihami, na wazee wamejihami, sisi sote tuko tayari.
Hata ukuje na jeshi lako, nakwambie tumejihami, sisi haturudi nyuma, sisi sote tumejihami. Hata ukuje na jeshi lako, nakwambie tumejihami, sisi haturudi nyuma, sisi sote tumejihami.
Mayuni tumejihami, wamama wamejihami, na wazee wamejihami, sisi sote tuko tayari. Mayuni tumejihami, wamama wamejihami, na wazee wamejihami, sisi sote tuko tayari.
Tumejihami na hili neno, sisi haturudi nyuma. Tumejihami na Biblia, tumejihami na maajen. Tumejihami na hili neno, sisi haturudi nyuma.
Mayuni tumejihami, wamama wamejihami, na wazee wamejihami, sisi sote tuko tayari. Mayuni tumejihami, wamama wamejihami, na wazee wamejihami, sisi sote tuko tayari. Mayuni tumejihami, wamama wamejihami, na wazee wamejihami, sisi sote tuko tayari.